Radio Radio 1 de America. Radio Ijwi rya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104.3 abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikira kuri FM 88.8 n'9 radio Ijwi riyobora mujya no kuri internet kuri www.radio radio yacu voa.com mukurikire iki kiganiro kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mu kwezi gushize ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB cyasohoye icyegeranyo kigaragaza ibyavuye mu bushakashatsi ku itangazamakuru ryo mu Rwanda. Icyo cyegeranyo bita Rwanda Media Barometer cyangwa igipimo cy'itangazamakuru mu Rwanda cyari gisohotse ku nshuro ya 4 kuva ubushakashatsi nk'ubwo butangiye mu mwaka 2013. Muri uyu mwaka iki cyegeranyo cyerekanye ku itangazamakuru mu Rwanda ryateye imbere ku rugero rwa 86% ugereranije n'uko ryari rimeze mu myaka 8 ishize. Ubwo iki gipimo cyerekanaga ko riri ku rugero rwa 60.7%. Ibi biravugwa uko mu gihe ishyirahamwe mpuzamahanga rirengera abanyamakuru CPJ rishyira u Rwanda, Eritrea na Ethiopia mu bihugu byo mu burasirazuba bwa Afurika n'ihembe rya Afurika biri ku isonga mu kugira abanyamakuru rivuga ko bafunze bazira umwuga wabo. Hagati y'aba bombi ninde utanga isura nyayo y'itangazamakuru ku Rwanda? Ese iki gipimo gikorwa gute? Hashingirwa ku zihe ngingo? Ibibazo n'ibindi bitandukanye nibyo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turi bugarukeho. Abatumirwa bacu uyu munsi ni Bwana Bosco Rushingwa Bigwi, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Bwana Bosco Rushingwa Bigwi, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane Bwana Joseph Kumumira.
Turi kumwe kandi na Bwana Muganwa Gonzaga, umunyamakuru w'inararibonye akaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu Rwanda. Bwana Muganwa Gonzaga, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Turi kumwe kandi na Madame Scovia Mutesi, umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Mama Rwagasabo gikorera kuri murandasi. Madame Scovia Mutesi, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika. Reka duhere kuri Bwana Rushingwa Bigwi. Bwana Rushingwa Bigwi, tubwire muri make iby'ingenzi ubushakashatsi bugaragaza ni ibihe?
Urakoze. Ubu bushakashatsi nk'uko rutangiye ubivuga bushingira ku nkingi eshanu. Izo nkingi zikaba zigerageza gushingira ku nkingi cyane cyane za UNESCO. Iya mbere ikaba ari inkingi ireba amategeko, legal and policy framework. Ya kabiri ikaba ireba media freedom and diversity, ese ku isoko ry'itangazamakuru hari ibitangazamakuru bitandukanye bitanga ibitekerezo bitandukanye. Ya gatatu ikaba yerekana ipima uruhare rw'itangazamakuru mu gushimangira imiyoborere myiza na demokarasi, ariyo media as platform for strengthening governance and democracy. Ya kane ikaba ipima iterambere ry'itangazamakuru n'ubushobozi bwaryo, media development and professional capacity. Inkingi ya gatanu ikaba ipima uko amakuru aboneka access to information. Muri izo nkingi ya mbere ya Libyan Police Framework, ababajijwe bagaragaje ko mu bijyanye n'amategeko biri kuri 91% ku ijana. Ku bijyanye na media clarity, ubwinshi bw'itangazamakuru n'ibitekerezo 87% n'ibice 3 ku ijana. Ku bijyanye n'uruhare rw'itangazamakuru mu guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi 85% ku ijana. Inkingi iri hasi ya zose ni ubushobozi n'iterambere ry'itangazamakuru, development and professional capacity, iri kuri 62% n'ibice 4 ku ijana. Naho inkingi yo kubona amakuru iri kuri 77% n'ibice 8. Ariko izo nkingi zose zifite izindi nkingi ntoya zishamikiyeho, wenda twagenda tugarukaho mu kiganiro. Murakoze, iyo niyo shusho rusange. Barometa nk'uko rero abivuze muri rusange ikaba iri kuri 86%, ngira ngo ibyo mwari mwabigarutseho. Murakoze.
Tugarukiye kuri ayo manota mu kanya, ndajya kwa Muganwa na Mutesi, ariko mubigenza mute kugira ngo mugere kuri ayo manota? Mushingira kuki
aya manota? Habazwa abantu batandukanye harimo abari mu mwuga w'itangazamakuru, abanyamakuru n'ibindi, barimo amashyirahamwe akora mu by'itangazamakuru, ariko hakabamo n'abaturage. Kuri iyi nshuro habajijwe abaturage 652, habazwa abanyamakuru 159, ariko muri abo twabariyemo n'abakora mu mashyirahamwe y'ibitangazamakuru, ibyo ni ukuvuga nka za participants. Hakaba nanone amakuru aturuka mu nyandiko, kuko nk'iyo ureba n'ibijyanye n'amategeko, uravuga ati hari amategeko ashoboza ubwisanzure bw'itangazamakuru. Hakaba n'izindi nyandiko zisomwa zigahuzwa n'ibyo ababajijwe batangaza. Iyo ni aproshe ikoreshwa, abo bantu barajije abantu bakagira mu byo bita focused discussion group, kugira ngo amakuru ahunzwe noneho akaba ari yahurizwa hamwe akagaragaza ibipimo.
Bwana Muganwa Gonzaga, wowe umaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, wumvise ibyo Bosco Rushingabigwi avuze ku buryo buno bushakashatsi bukorwa, urumva ariya manota yerekana by'ukuri amashira kinyoma uko itangazamakuru rihagaze mu Rwanda?
Murakoze cyane. Yewe ntabwo nahita mvuga yuko amanota atari yo, kubera ko nta bushakashatsi nakoze, ubundi bushakashatsi kugira ngo buvuguruze bukorwa n'ubundi bushakashatsi ntabwo nakoze. Ariko amanota yaratangaje. Ikintu cya mbere ni byiza yuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rukora ubushakashatsi ibiryo barometa, kubera ko kuba wakora umwuga idushusho aho tugeze n'aho twifuza kugera. Aho kuvuga yuko itangazamakuru rigeze kuri 80% mu iterambere, abenshi yarabatunguye, nubwo atari ubwa mbere n'ibyakoze imbere aricyo bigaragaza. Ariko urebye ibibazo bihari, abanyamakuru bahura nabyo umunsi ku wundi, amakuru dutanga, ukugera ku makuru akenshi ikorera umunsi ku wundi, ntabwo tubwira yuko twangije kuri 80%. Ariko navuga ngo ibyo abaturage cyangwa abanyamakuru bakwiye bakoze ubushakashatsi. Yavuze inkingi zitandukanye, hari inkingi ya mbere yo y'amategeko, kuko amategeko igiranyije n'imyaka yashize amategeko itangazamakuru mu nyandiko bimeze neza. Nako hakiri ibibazo, hari uburyo bw'ibiganiro cyangwa no muri iyi minsi hari uruhaza imanza ziri mu rukiko rw'ikirenga, aho umunyamakuru yarenze amategeko abona yuko abangamira ubwisanzure bw'itangazamakuru mu itangazamakuru. Ntabwo ndavuga cyane yuko hari amategeko itegeko ntibarangamiye yegereje atatangira twumva akenshi barabyitabiri hari uburyo. Ariko ahandi aho bagiye bagaragaza cyane cyane kugera ku makuru kubwo itangazamakuru, izindi nkingi zose cyane cyane kuri porogaramu itangazamakuru kuba alibis ikoko tanga zamu kumu wani jinsi ya wajana kumu matumari ama adenu menshi ama tenzenu menshi ibyanga kuri muranda cyo ni byinshi cyane na social media yabaye kuri kwitangaza makuru ari kugiye kureba usesenguye neza ukareba abakuru acaho na bwo atandukanye cyane ibitangaza makuru kimwe kuva ku kintu kujya ku kindi akenshi ibitangaza makuru bisubiramo inzego za leta zavuze ibyabaye hose igihugu cyagezeho iby'abaturage bishimiye ariko kuba ngo kubabwira kugira ngo bafashe kubakemura ibibazo bibera abaturage cyangwa cyangwa ubone amakuru ari ibitangazamakuru bicukumbuye usanga bikiri hasi cyane so ashobora kuba afite iyo pluralite mu mubare w'ibinyamakuru byinshi ariko pluralite mu bitekerezo bisohoka mu itangazamakuru haracyarimo imbogamizi haracyarimo ikibazo cyane cyane yuko ibitekerezo bitandukanye cyane cyane muri politiki bitandukanye n'ibihari bisanzwe bivugwa mu gihugu ibice cyane 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 itangazamakuru bikorera mu gihugu ikintu kigera ku makuru nubwo ari itegeko ryiza hari aho abanyamakuru barikoresha ariko hari amakuru cyane cyane ajyanye n'itangazamakuru gikumbuye abanyamakuru batageraho bimwe biterwa n'imiterere y'itangazamakuru yaba ubushobozi byaba urongori igenderaho ariko n'abashinzwe gutanga amakuru akenshi mu myanya barahari yaba ubuvugizi bw'umutekano yaba ubuvugizi bw'ibigo bitandukanye yaba ubuvugizi bw'abikorera ariko akenshi batanga amakuru ariyo bifuza gutanga kuruta ayo bumva yuko cyane cyane nk'abantu bakora ibiganiro ku maradiyo no muri mateleviziyo kubona umuturirwa hamaze umuyobozi runaka tugira muri studio niba usobanura ibyo ukora biragora cyane biragora cyane hari abitabira ariko nawe biragira ku rwego rushimishije so dushobora kuba tubona imibare igaragaza za 77 kugera ku makuru niyo ku bwanjye umunsi ku wundi ndumva tutaragira mu itegeko rihari kandi ari ryiza na politiki ari nziza umunsi ku wundi ntabwo turagira ku wundi.
Madame Scovia Mutesi, wowe uri umunyamakuru ukorera mu Rwanda, kubera iki Muganwa Gonzaga arimo kuvuga ko aya manota ari agakabyo?
Urakoze cyane Geoffrey, naho ntabwo ndi gutandukana cyane na Bwana Muganwa ku kijyanye no kuvuga ngo amanota ni make cyangwa menshi. Ikifatiye gukora ubushakashatsi igihe amanota ashobora kuba menshi bitewe na sample yafashwe abantu ngo baze kubazwa ikiro rero iyo bimaze kurebwa niba umuntu ashobora kureba amanota niyo yarabaye make cyangwa menshi nimba kuri iki kijyanye na media freedom turi ku 93.7 aha wakwibaza ngo sample zari ziki niba sample zari muri mu kigo cy'itangazamakuru cy'u Rwanda RBA aya manota niyo ariko habaye harazi n'abatari muri RBA ubwisanzure twavuga ngo bubaye hejuru ariko uburyo bafashemo sample nibwo bwerekana ubundi amanota ajya amanota nta n'ubonye afite nk'ikibazo ku bijyanye no kunguka n'ubwinshi bw'amanota ariko mu by'ukuri ibihari ni ibihe icya mbere gihari kuvuga ngo itangazamakuru mu Rwanda ryisanzuye kuri 93.7 ujya kureba ku kindi gika kivuga profit cyangwa inyungu ibitangazamakuru bibona ingana na 21 3% ubwo ni uvuga ngo itangazamakuru mu Rwanda byunguka kuri icyo kigero tugereranyije n'ijana ibi babara harimo n'igitangazamakuru cya leta RBA noneho ukibaza uyu munyamakuru udafite amafaranga amutunga ubwe ngo atunge n'ikigo cye n'umuryango yasize mu rugo aje ku kazi kwisangura ko haraza n'ibintu bishobora gutuma atisanzura bishobora no kuba byarazamuye imibare umuntu akavuga ko yisanzuye atisanzuye ikigo ni urugero gicuruza itumanaho mu Rwanda abantu barareba nta interineti bafite abantu barareba netiwaka zarabuze ariko nta kinyamakuru gishobora gutinyuka kukivugaho cyangwa umunyamakuru kuko nicyo kiri mu bimwe mu bitunze ibitangazamakuru ubwo bwisanzure turi buvuge bufasha rubanda hehe kandi nibura ugufashe ari iki kigo kirimo kurenganya abaturage kikurekuye wagwa burundu 21% mu gihugu kitabura ngira ngo aho turi mu mibare iraho yumvikana igaragara wagaruka kwaza kureba kubijyanye n'ubushobozi bw'amategeko yacu dufite. Dufite amategeko atagira ibihano. Niba umuntu ibinyamakuru agirwa inama, hari abamuhamagara bakamubaza, ukibaza ukuntu urwego rw'umuvunyi rushobora gutinyuka gutumaho minisita w'ikigo runaka gikomeye cyangwa n'abakomeye, ubwo twese tuzi ko hari igihe usanga umuntu muri minisiteri bitewe n'ibyo acunga afite imbaraga runaka, kuko wenda igihugu cyamuragije minisiteri navuga nk'ifite ubuzima bukomeye bw'abaturage. Uyu muntu gutinyuka k'umuvunyi yamutinyuka ubwe niyo amutinyutse aramubaza, ariko siyo amubaza akamubwira ati sinari mfite umwanya. Umunyamakuru ababonye ahamba asubira ku itegeko ryo kubona amakuru. Itegeko ritagira igihano, ritagira amande, ritagira n'ibintu biri aho. Wanareba ukibaza uti nzaregera urukiko bitwara igihe kingana iki, bizantwara igihe kingana iki? Ubwo nari nsubiye ku kijyanye no kubona amakuru. Iyo urebye icyegeranyo cyo abagikoze bo bari mu kuri, kuko amanota arangana wenda na sample bafashe ko sinari mu bakoraga ubushakashatsi. Ariko dusubiye mu buzima busanzwe bw'itangazamakuru, imibare iri hejuru ugereranyije n'abanyamakuru muri rusange. Nk'uko tubibona, ndatekereza ko na Bwana Bosco abizi, nawe arabizi, ni umunyamakuru mukuru, ni mwarimu w'abanyamakuru, abana natwe umunsi ku wundi, azi biba bitangazamakuru bifite muri rusange. Mbese hari icyo Gonda Muganwa yavuze kijyanye n'uburyo inkuru zacu zimeze. Dufite, turimo turakora ibintu bimeze nk'announcement, amatangazo. Turasohora inkuru ziri kuri press release cyangwa se amatangazo agenewe abanyamakuru. Inkuru ugasanga ni imwe mu gihugu hose, kandi ntavuga inkuru ishyushye. Ubundi inkuru ishyushye yo cyangwa breaking news, umunyamakuru ntashobora kuyibuza nta yandi mahitamo. Wowe ugasanga inkuru itabaye kuvuga ngo batashye ikiraro gihuza umurenge n'undi, ugasanga umunyamakuru twose twanditse iyo nkuru. Aho kugira ngo twandike ibibazo bindi bikikije, kubera ko dukora inkuru ziduteretse mu maso, ntidukora inkuru tuzi gushaka nk'uko ubizi nawe gusa, kubera ko tutavuga ubushobozi bw'imitekerereze cyangwa bw'ubumenyi. Ariko baragaruka kuri cya kimwe navuze mvuga ngo 21% n'ibice bitatu mu Rwanda niko twunguka. Abantu bageze aho banagira ngo abanyamakuru ni abaswa, ariko ndatekereza ko iteka usanga abantu hari igihe bavuga ngo abanyamakuru bo mu Rwanda bamwe ni abaswa, abantu bakagira ngo ni ugukora inkuru nta bumenyi dufite bwo gukora izo nkuru zikomeye cyangwa nziza zujuje ibisabwa. Ariko bifitanye isano na 24% uburyo bwunguka mu Rwanda. Ibi rero biraza bishingira nka aho abanyamakuru dukora inkuru z'amatangazo ho gushaka inkuru zishobora kugira icyo zimarira rubanda, ndetse no gukemura bitaga muri rusange.
Bwana Rushingabigwi, wumvise ibyo aba banyamakuru bombi bavuze, ntibakerensa imibare yagaragajwe n'ubu bushakashatsi, ariko baravuga bati hariho ukuri kutagaragara muri iyi mibare.
Urakoze Bwana Mutagoma, ubu bushakashatsi bwakagombye kuvugururwa n'ubundi. Hari ikibazo tugira gukoresha system ko dutekereza ibintu, ariko ubwo bushakashatsi tuvuga dushobora no kudutunga bikakwereka ibintu wowe wakekaga ko ari byo kandi atari byo. Urugero ngira ngo bamaze iminsi bakurikira ubushakashatsi bwo kubona polio y'icyo igaragaza uko audience survey bishimye mu bintu bagaragaza, wenda ntibiraba ofisha ariko agenda bindegira buri gice ibitangazamakuru byandika abaradiyo, amateleviziyo. Kimwe mu cyo bigaragaza ni hari ibintu ko atari byo. Ngira ngo byaba byiza abantu birinde nk'uko ngo bibagaravuga ntabwo yapetaga ibyavuye mu bushakashatsi kuko bakayibona, ahubwo wamanuka nk'uko Scobie yarabivuze ati inkeke ko babajije wenda abanyamakuru ba RDA kubera ko bahenda, reka nkubwire ati pedisa ahantu twabajije abanyamakuru ba RDA ni 10 mu bantu 159 babajije, ntavuga ko hari 10 bazakinakinga ibiturutse mu bushakashatsi ngo bihindure isura. Ngira ngo twavuze kuvuga ngo icyo bavuga ni uko uko bo babireba ibintu n'amaso yabo. Uwo ni imyumvire y'umuntu cyangwa ni uko utekereza bimeze bitandukanye n'ubushakashatsi. Yavuze ati diversity mu muhore w'itangazamakuru keretse wicaye ukavuga ngo itangazamakuru mirongo inani yavuze ariko siko bimeze ngira ngo abantu baravuga ubuhinzi abantu baravuga uburenzi bishingiye kuri ya indiketa igaragara ko ikiri hasi cyane by'ubuke kandi iyo indiketa igira ingaruka kuri byinshi mu mikorere sinoni y'abantu bavuga ngo nta
Bwana Rushinga Bigwi, ibyo binyamakuru uvuze biba byarasinyanye amasezerano n'ibyo bigo niho Umutesi yavugaga ati ubwisanzure bungana na 93.7% bwava he mu gihe hari abantu bakora ari uko bahawe n'abantu badashobora kubemererwa ubwisanzure
kuko nibyo navugaga ni tureke guhera kuri perception kuko abantu kuko abafite izo kontari ibyo bigo kuko benshi kurusha abakora kurusha umubare w'abanyamakuru dufite ku isoko ngira ngo ubu turaganira ku byavuye mu bushakashatsi kandi ibyo bigaragaza nk'uko nabivuze ubwo nirenga tujya kuvuga wenda nanjye mpereye kuri perception iyo nkurikije bigaragaza ubwo ngiye mu kubwira noneho nk'umuntu nka bose nshobora kukubwira mu kugira ngo ibintu bavugiramo ni uburyo ngo nta bwisanzure abantu bafite ku bwanjye ndumva rwose buhera ahubwo tubukoresha
Bwana Gonzaga Muganwa wumvise ibyo Bwana Rushinga Bigwi avuze ati ubwisanzure nge ndumva buhari ahubwo ikibazo ni uburyo dukoresha ubwo bwisanzure
ubwisanzure buteganywa n'amategeko ya politiki umushinga itangazamakuru wo barahari koko ariko se mu migirire umunsi ku niyo migirire y'ubwisanzure ahari muri iyi ariko akenshi ubonye umuntu mukuru wandika cyangwa tuwandika akugendera abaturage gusubiza akenshi usanga babanza hasi muri komenti ibibazo byinshi cyane gukirika iminsi y'isi mutateguye kandi tuba tubizi ukaba uzi ko uti imibiri yanjye nakubwira hari ibigo bya fpr nshobora kubona amakuru ariko nahisemo avuze ejo twumva yavuze na bosco yabisabizeho yuko hari abashobora kugira inforomasi kubera ubukungu niwo bwaki tutakabaye ikibazo kubera ko dufite itangazamakuru byinshi itangazamakuru kimwe bashobora kuri muri runaka ikindi nibura cyakabaye kiyikora ariko ntabwo ushobora gutandukanya ubwisanzure n'itangazamakuru n'ibitekerezo n'imiterere y'igihugu na politiki ukwihagaze itangazamakuru ni ishami ry'igihugu rero niba hari imyumvire cyangwa hari ibintu ibindi bisanzwe bitavugwa mu itangazamakuru muri politiki y'igihugu urugero niba ufite imyaka ishinga amategeko ufite sosiyete zindi ufite abikorera amadini hari ibintu bimwe batavuga ntabwo utekereza yuko itangazamakuru ari byiza bizwi kubera ko bariya twebwe dushinzwe kubaha urubuga kababanza ngo kabatandukanye ariko niba dufite imyaka ishinga amategeko udafite n'ubushobozi bwa politiki runaka kandi ikomeye akenshi ugasanga ari igitekerezo cyaturutse kuba ari muri leta ari bashobora kumenya ibyo muri zeru iza basanga itangazamakuru ryategetse abadepite bagitegetse ndetse n'iyategetse none se utekereza yuko ubutangazamakuru n'amategeko na politiki ruzashyira mu bikorwa bitewe n'ibyo abantu bavugisha bashobora gutanga ibitekerezo bitandukanye rero akenshi itangazamakuru aba ari ishusho yuko ibyo bigihagaze ibyo twumva nabo bivuga ko dufite n'inshingano yo kujya nibura twigishe cyangwa dutinyure abafite ibitekerezo bashobora kubitanga batishe amategeko kubera ko hari amategeko menshi
kuri minsi yarasohotse muri raporo ko hari abanyamakuru benshi barimo kwiyongera hanye n'abafungwa ni ukumenya ko amategeko ashobora kugufunga ubwo bwisanzwe n'itangazamakuru kugira ngo ntibitere ubwoba aba ashaka kuyubahiriza bakakora neza ariko bakavuga bagatanga ariko bagacumbura bamufunze cyangwa yahuje ikibazo cyangwa yateye muri gutari ikintu cyanditse cyane ubwo cyangwa inzu y'ikintu bamwe abantu batishyiriye barakwibasira cyane bakoresheje amazina atazi cyane cyane kuri social media nubwo n'abantu barimo bamusubiramo cyangwa bafite feedback bakoze inkuru ariko nabyo bigenda bibangamira abantu bamwe na bamwe ko bisanzwe rero kugira ngo ubwisanzure bugaragare cyane mu itangazamakuru bugomba kugaragara muri sosiyete kandi haba n'abantu barenze abanyamakuru biteguye kuburanira kuburwanaho no kubushyigikira igihe byabangamiwe
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita shortwave ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri KLOS 15,350,200 KLOS 15,350,675 na KLOS 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri KLOS 15,180 na KLOS 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri KLOS 15,460 na KLOS 17,530 Radio Ijwi rya Amerika Radio Yanyu
Madame Mutesi Scovia wowe ubona kugira ngo ubu bushakashatsi bupima urugero rw'itangazamakuru mu Rwanda buzarusheho kugira ishusho nyayo kuko wavuze uti hari ibyo batabona ubona bakora iki kugira ngo bamenye ukuri mu bushakashatsi wenda gutaha bazite kuki kugira ngo ikigereranyo kirusheho kugaragaza isura nyayo y'ubwisanzure bw'itangazamakuru
urakoze cyane uburyo ubushakashatsi bukoze ntabwo nshaka kuvuga ko bukoze nabi ariko ntabwo nanone navuga ko bukozwe neza kubera ko RGB ni ikigo cya leta iyo abantu bavuga ko itangazamakuru riteye isanzuye ridafite ibikenewe ibivugwa byose ibyo bintu biba byitirirwa leta ibyo itangazamakuru rikoreramo njyewe rero ubushakashatsi iyo mbonye RGB busohoye n'ubwo ugira ishami ryitwa ngo ryihariye ry'ubushakashatsi ariko rigenzurwa na RGB mbifata nko kuba umutangabuhamya mu rubanza uregwamo ari nayo mpamvu mvuga ko hakabaye hari abantu bihatira bafite isano niba ari abashakashatsi ku giti cyabo bashobora gukora ubu bushakashatsi bushobora kuba burimo timu y'inzego zose niba harimo abanyamakuru bari kurebwa gukora ubushakashatsi imiryango itari iya leta bagasohora icyo cyegeranyo kirimo abantu batandukanye ariko kuvuga mu kigo cya leta kigiye kugaragaza uko itangazamakuru ryisanzuye kandi icyo kigo kirimo kubigaragaza nicyo gifite inshingano ishami rimwe runaka mu itangazamakuru n'undi ufite iryo shami afitanye isano na leta n'icyo kigo mu by'ukuri aho niho hantu hari impungenge gusa kandi ntekereza ko na leta ibirebye ishobora kubitangaho haza abashakashatsi bigenga baba ari bo bakora ubushakashatsi imiryango itari iya leta ikora ubushakashatsi cyangwa amashyirahamwe y'abanyamakuru nibuze yo ko icyegeranyo noneho wenda turebe sako bafashe hafatwe sampo ziri none ubushakashatsi bugaragazwe nibwo buryo ntekereza ariko uburyo ikoramo nibwo bukwiye kuba bukorwamo n'ubikora nyine ndetse ngo yaba bakoze ko batabikoze neza ariko ku rwego rwa yabo nibyo bagomba kuba bakora kandi ndabyemera nande ndibo nabikora
madame Mutesa ariko izo ni impungenge ufite gusa kuko ibyo bakoze ni ibintu bigaragara na abantu babajijwe imibare ihari ikurikije uburyo ubushakashatsi
yego ariko impungenge zanjye zifite kuri cya kigina kutanga urugero kutanga buhamya mu rubanza uregwamo kwisobanura kuburyo uwishingura impande ku muntu uregwa ntekereza ko kuba iki kigo cya leta ari cyo gikora ubushakashatsi ku bwisanzure ku mibereho y'itangazamakuru n'ubusanzwe kibifite mu nshingano n'ubusanzwe ari icya leta aho mpafite impungenge bidakora ko abashakashatsi bari aho bari mu bindi bigo byigenga batanga nabo ubushakashatsi nyabwo bashobora gufata sampu izabaha amahirwe yo kuzamura imibare atari uko bafashe bazanye imibare itariyo ariko sampu bafata zikabaha amahirwe we yambwiye ngo warabwiye ngo nyabwo yafashe abantu icumi ariko bwa matwara bire hari n'abandi benshi wenda twovuye agere imishinga bigumye wansabye isoko mu kigo kimwe runaka kimpa isoko kuki nshobora gusubiza ibintu bituma wansabye isoko ngo ni ibintu nk'ibyo bitandukanye hari n'icyo mpungenge nyine niko njye mbyumva nka twovuye
ariko rero ntiwumva se ko kuba ari ikigo cya leta gifite mu nshingano kuzamura itangazamakuru mu gihugu ahubwo ari byo byagiha imbaraga zo kugira ngo gikore ubushakashatsi kitarenzaho
njye nakwemera ko cyakwakira ubushakashatsi tukareba n'inama cyangwa imyanzuro nama iva kuri ubwo bushakashatsi bakabishyira mu bikorwa bagamije kuzamura yaba kapasiti yaba kapasiti y'ibindi y'abanyamakuru yaba ubushobozi bw'itangazamakuru yaba ari ukunoza amasoko nk'ubu uyu munsi ndekarebwe nk'ubutu ikinyamakuru giteye ubwoba kubona mu rwanda ibinyamakuru byunguka 21% kubera iki mu gihugu hinjira amaradiyo mu gihugu hinjira televiziyo mu gihugu tugura interineti kuko abasize ibinyamakuru byacu ko twubatse kontenti nziza interineti mu gihugu abantu bafite amateleviziyo bakoresha ibi bigo bitanga abonoma kugira ngo abantu barebe televiziyo hakabaye hari uburyo bwubatswe bwuzuye mu bantu barebera ibitangazamakuru bakavuga ati radiyo yinjiye mu gihugu ifite zeru na zeru n'igice kimwe amafaranga ajya mu bitangazamakuru bivugira kuri radiyo kuri efemu televiziyo yinjiye bakoresha kontenti muri sikirini tivi bazabona iki radiyo mu modoka hazaza iki interineti onurayini purinti ibintu umuntu wese ye gucururiza ku itangazamakuru kuko abagurisha bonoma bagurisha kontenti zabo abagurisha radiyo nyinshi bagurisha kontenti ni izo mpuzo zose rero ziba zishobora kurebwa kuzamura itangazamakuru ariko ibyo bikaza biri muri komanda kihabwa iki kigo cya leta gifite n'inshingano kurebera itangazamakuru babihawe n'undi muntu wigenga noneho uwo muntu akaza avuga ati mukozi ibi byagenda neza ariko kwisuzuma ukivura byagorana
reka tujye kwa Bwana Rushinga Bigwe numvise ashaka kugira icyo avuga ku byo umaze kuvuga Bwana Rushinga Bigwe Mutesa ati kwisuzuma ukivura biragoranye
yego nabyumvise ni nabyo nahereyeho abantu nituve mu marangamutima tujye mu byandi kuko nk'uko natangiye mbivuga ubu bushakashatsi ntabwo habajijwe abakozi ba RGB habajijwe abanyamakuru habazwa abantu bakora mu mashyirahamwe y'abanyamakuru habazwa n'abaturage ibyavuyemo ni ibi bigaragara yewe keretse ibyo ukambwira ngo metodologi yakoresheje ntabwo ari yo ariko ntabwo twakwicara ngo tuvuge ngo kubera ko RGB ishinzwe itangazamakuru bahita bitangazamakuru bishinzwe ibigo byinshi harimo RURA harimo MINALOC harimo RURA RMC bigiramo uruhare kuba rero RGB yakora isesengura mu nshingano zayo zo kujya inama no kugaragaza aho uko ibintu bihagaze n'ibyakosorwa kugira ngo twashyire imbaraga mu byagaragaje ahubwo tukavuga ngo kugira ngo bigerweho ngira ngo babaze ikibazo cyiza turabona hakosorwa iki turemera ko n'ubushakashatsi bumaze gusohoka inshuro enye gusa sibyo biracyakenewe kunozwa ibyo turabyemera nka radiyo iyi mureka ahubwo twicare tuvuge ngo ibituri mwakoresheje ntibinoze haraburamo iki aba ariyo debiba ariko ntuvuge ngo muri rusange kubera ko byakozwe n'ikigo runaka ntibyemere aho rwose numva nta reme bifite icyo numva nasubizaho
reka tujye kuri iriya nkingi ya kane ifite 62 n'ibice 4 ivuga ku byerekeye guteza imbere itangazamakuru no gukora kinyamwuga. Kuki iyi ifite amanota make kandi biriya bintu byose bihari, hari amashuri yigisha itangazamakuru, hari amahugurwa agenerwa abanyamakuru mu Rwanda, kuki iyi ngingo ikomeza kugaragara hasi cyane?
Ibisobanuro abayobozi batanga ni uko no kubigera harimo tumere nko kurabyarumwe hari ibigo bihugura ngira ngo twa biyo ngo bivuga iyo dukoresha ikiganiro ejo bundi kabwayi kuri ibi. Biragaragara ko ibigo bitanga amahugurwa hari uburyo n'ubushobozi bitarabona. Amahugurwa aratangwa ariko satangwa ugasanga ni teori, ugasanga uburyo bwo kugira ngo abanyeshuri bajye muri stage cyangwa se bagire batibiyo n'ibikoresho bapratikamo, ugasanga abanyeshuri ni benshi, ugasanga abantu baracyafite imyira ya koriti ivamo cyane cyane nk'iyo abanyeshuri bagize barangije amashuri bagera mu bigo bakorera, ugasanga hari ubumenyingiro batarabona. Wajya ku bijyanye n'amashyirahamwe ya abanyamakuru bwabo barakwirata amashyirahamwe yacu ntarafa, nta bushobozi aragira bwo kutuvuganira, nta bushobozi aragira bwo kudushakira ubumenyi. Wajya kuri professional standards abanyamakuru nyirina bakubwira ati rwose turabizi ko tutaragera kubaha code of ethics yo turabizi iyo utegura ikiganiro umwanya bigusaba gusoma uburyo bw'amafaranga guhamagara, wagira muri conditions z'abanyamakuru bakoreramo, wareba ni bangahe bafite konta, izo konta zirubahwa. Kandi ubwo hari igihe abantu birengagiza ko ibitangazamakuru ari business nk'izindi, wakagombye gutangira ibitangazamakuru ufite icyo uzahemba abantu, nibyo bikagira impact muri bwa bushobozi. Kwa kwigenzura self regulation nabyo ntibiraza neza. Wajya muri infrastructure ugasanga hari abantu batangira ibitangazamakuru atagira n'aho akorera, turabizinyira nkwe twabijyaho impaka, ugasanga hari abanyamakuru bagenda gukorera ahandi badafite aho bakorera. Noneho twavuga no muri viability ari nacyo kibazo ngira ngo gikomeye abantu bagomba kwicara bakaganira, ese itangazamakuru rishobora gutumva abarikora? Kugeza ubu biracyagaragara ko muri ku isoko ry'itangazamakuru hatarajyamo amafaranga ahagije, ahubwo twavugumye kwicara tukavuga ngo yaze amaso ku buryo icyo buhora. Habaye proposal zitandukanye batari iki kigega aho umunyamakuru yazajya cyangwa igitangazamakuru cyazajya kigurizwa ikigega kikamwishingira agakora, ibyo biza kugaragara ko hashobora kubamo ibibazo ko buri muntu wese kubera ko itangazamakuru rijyaho hashobora kuvuka ibindi bitangazamakuru byinshi, wenda abatangiza ibitangazamakuru bataba bafite business plan ngo be yaramba aza kuvuga aravugwa kese ku isoko ukuntu amasoko aracyaranganwa, hari ibitangazamakuru bimwe biyiharira, ibyo wenda nibyo abantu bajyamo bakaganira. Mu by'ukuri barometa itunga urutoki ikavuga ngo hano hari ibibazo, ese twabigenza dute? Akaba na za recommendations bimwe mu byo abantu baganiraho ni ukuvuga ngo ese abantu bakwicaye tukareba koko ni ibihe byatuma hazamo amafaranga, ariko burya gestion y'amafaranga y'itangazamakuru isoko imiterere y'isoko y'itangazamakuru byose urabizi ko kugira ngo umuntu aguhe iyamamaza rye aba afite icyo agukurikiraho. Nta musubiza gusohoka rimwe ku munsi aguhe iyamamaza ntabwo byashoboka. So izo sabindikeka zitandukanye nizo zigaruka zigatuma ubu bushobozi nk'uko bigaragara hano bukiri hasi. So muri make ni uko bimeze, kandi bigira impact no kuri ya mikorere nk'uko bavugaga, ariko ni nacyo iyi barometa iteganya igamije ni ukuvuga ngo reka tubwizanye ukuri ni hehe tubona hari biri kugenda, n'ubwo byose atari ijana ku ijana niba tuvuga ngo amategeko arahari niko gonzo yabivugaga, ariko hari n'ingingo z'amategeko ngira ngo zitanoze. Ubu ngubu abantu baraho barateganya gusubiramo polisi n'amategeko ashamikiyeho ahatanoze hakanozwa n'urugendo. Muri make nibyo nabivugaho.
Bwana Gonzaga, wumvise rero ibyo Bwana Rushingabigwi avuze kuri iki kijyanye no gukora kinyamwuga. mirongo itandatu na abiri n'ibice bine muri ubu bushakashatsi niyo ari hasi mu bushakashatsi bwakozwe. Wemera ko iki kibazo ari cyo gihangayikishije mu itangazamakuru ryo mu Rwanda kurusha ibindi byose?
Oya, ntabwo ari cyo, kubera ko kirahari ariko ibigitera bikomoka mu bibazo biri ahandi mu zindi ngingo. Urugero, abanyamakuru bo amashuri arahari bariga bakaza bakajya mu itangazamakuru, ariko igihe gitoya bakaba babonye akazi ahandi bakagenda, kubera ko itangazamakuru yari mu butungo bushobozi bwo gukomeza kubahemba akwiriye umwanya wabo, ubumenyi bwabo bugahora n'ibyo abanyamakuru badatsinda mu mwuga, kubera ko bahita babona ahandi abandi bakorera bashobora kubona ibungura. Ariko se iyo yanavuze kuki ibitangazamakuru bitari kunguka ku buryo ubundi no kwiga umwuga neza neza kumenya neza nabo byigira mu ishuri, bisaba yuko ugeze mu gitangazamakuru usanga harimo n'abaribonye, harimo abanditsi bakuru bakubereyemo bakagufasha guhugura kugira ngo ugere ku rwego rwiza. Ariko kuki habari cyicaho udasanga akenshi mu bitangazamakuru bidahari iyo bigera bishoboka? Ibitangazamakuru bifite ubwo bushobozi, bifite n'ayo mafaranga, ariko ntibubahe bahabwa agaciro abanyamakuru babo, ugasanga akenshi bari mu kabanza akaraga kuba bavugirwa ibigo runaka cyangwa bakajya mu wundi mwuga. Akenshi hari igihe umunyamakuru akora akavuga ati ndahembwa mfiteya, ariko akazi ni no gukora ndakishimiye, nimura inkuru nzana nta muntu yiyonga, niba akakugira umuturage ukaraza uhagera kandi niyo nkuru wazanye yakaba ari guhishemo ukumva yuko umuhamagaro urimo kubyaza umusaruro, ariko akayivuga ngo oya inkuru turayinyonga kubera ko uramutse na kanaka akanaka cyangwa yahamagaye azanye iyi nkuru arafatije yikure. Urumva ni izindi bibazo bikomoka mu bijyanye n'ubwisanzure cyangwa no kwigeza ku itangazamakuru bibangamira ba banyamakuru bashoboye ngo bitsinda atinda mu mwuga. Ariko ikindi kinakomeye cyane na Bosco yakivugaho bijyanye aho ubutaka bwagiye butungazatoki harakorwa iki, kubera ko ubutakatasi buciriye niyo bakubita barometa bushingiye ku by'abaturage bakubwira protection, ariko hakabaye hakurikizwaho isesengura ry'ababizobereyemo bakanavuga ati kubera ko ntabwo ari ubutaka bwa mbere habaye izindi barometa, none se ibyo basabye ko bikorwa habaye isuku na kimwe cyane nicyo cyifuza yuko.
Ariko byarahindutse kuko bigaragara yuko iki cyegeranyo cya kane cyavuye kuri ariya manota 60 n'andi kigera kuri 80 n'andi arenga bwanagonzaga.
Ibyo ni ibitoko byarahindutse mu mitekerereze y'abaturage, ubundi urakumva yuko umunyarwanda ibyo bimuha yize akumira itatekereza kudaka kumva nawe akumira icyo kumuri ku mutima unakumva ngo ibanga tugendana
I'm going to go to the house.
Icyo gishinzwe kwakubwira yuko iyi barometa ihinduke ahagana amanota makeya aho batsinda gatoki, nibyo basabye yuko bihinduka hagira igikorwaho, hari byose uko yavuze bishobora gukorwa serekare byatuma itangazamakuru abo rigirira akamaro abarikurikira, hari udutangaza kugenda batanga bikagira icyo bihindura. Ariko nawe gukora yuko binagomba no guhindura imiyoborere y'izo nzego z'itangazamakuru, yaba ibitangazamakuru yaba amashyirahamwe y'abanyamakuru. Twavuze kuki ko babajije yuko amashyirahamwe y'abanyamakuru adafite ubushobozi kuburyo yavugira abanyamakuru. Njye nayo yakozemo igitabo gitoya, ikibazo ntabwo ari ubushobozi, ikibazo cy'amashyirahamwe y'abanyamakuru kutigenga. Hari ikibazo yuko na wali mitanga zama kusa ariko usanga amashira amwe afiyozozi ubwo ko bwatumwe ari mu bibe yabo habanze guhagarira ibyo kugira ngo ku dancingana iri ya komisiyo yaba isiramu ndigiye ku buryo haje byakumba abo retagarariye ibavugire ngoga ya mukuru nubwo bushobozi bwa nasatishwa n'ayo tanga nasatishwa ariko kuba uwabuyobozi mu rwego rwa politiki kutamuriye kumuha abo rehagarariye iyo mbogamizi ikomeye cyane inatuma hamwe na hamwe ari igihe aba nk'intama ari urwego rwa politiki ugasanga abanyamakuru barimo baravugira leta cyangwa izindi nyirinkuruti zabo kubera ko utegetswe cyangwa hari uwabagira inama zigenda kuzigenza gutya wowe tuzakumva neza na reka propoze ibindi bintu ikibazo hari ikibazo cyo kuba inzego zihari zidafite ubwisanzure buhagije mu Rwanda akenshi biterwa natwe kubera ko ntabwo twishyira hamwe bihagije tuvuze ko turonga umwe ni na mitwaro y'igihugu leta mu itari itangazamakuru abari mu nyungu zitandukanye bwa buvugizi bikabira hasi.
Urakoze Bwana Gonzaga muganwa turagenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nicyo gituma iyi minota isigaye ndibuze kuyigendera kugira ngo buri muntu agende avuga umwanzuro mu magambo make kuri insanganyamatsiko twaganiriyeho na cyane cyane niba hari n'igitekerezo wumva ushaka gutanga kugeza ku bakurikiye ikiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika duhereye kuri Madame Mescovia Mutesi mikroni yawe.
Ego urakoze Jeffrey, ikintu cya mbere ngira ngo Gonza yarakivuze kuba ubushakashatsi bushobora kuba imyaka inyuranye ariko wenda impinduka abantu bakabona itaboneka nubwo ubushakashatsi twaba hari ibyo tutabushimeho ariko impinduka izakurikira imyanzuro nama yavuye kuri ubu bushakashatsi nicyo gikomeye dutegereje ku nzego zifite inshingano mu kuzamura itangazamakuru no kuzifasha no gutegura ibiganiro navuga ngo mpaka kandi bishobora kubyara umwanzuro mu kugaragaza uko itangazamakuru imigendereze y'abanyamakuru no kunguka ku itangazamakuru byaramo imyitwarire bya ishoramari n'itangazamakuru uburyo rikwiye gukorwa ndetse n'ivugururwa ry'amategeko. Umunyamakuru niatanze ikirego muri rusange agaragaza ko hari amategeko atubahirizwa ku bitangazamakuru cyangwa ku munyamakuru ntibifatwe nk'aho uwo muntu yagumutse bifatwe nk'aho arimo gushaka amategeko amaze ku mpinduro z'umwuga harebwe habe n'ibiganiro byo kureba ngo siniya jonarisi be kuva mu mwuga kuko iyo bamaze kuhava hakaza ababashya niyo mpamvu ubushobozi bw'ubumenyi bw'abanyamakuru buguma hasi kuko twigiyeho yagiye gushaka imibereho y'umuryango we nawe ubwe. Ntekereza ko aricyo kintu gikwiye kuba utangira ikiganiro wakomoje ku kijyanye ubushakashatsi bugereranywa ukibaza ngo kuri ubuhuri bwawe bw'u Rwanda cyangwa ubw'abarigi ngira ngo wenda abadukurikiye babanze bamenye prinsipe yo gukora ubushakashatsi hari icyo ugiye gushaka. Inyungu zo gukora ubushakashatsi rero nicyo gisobanuro cy'imibare n'ibizavamo. Uriya ashobora kuvuga ko mu Rwanda bafunze abantu baramaze kubera ko hari impamvu ashaka kubivuga gutyo. Ba rushinga bibuna bashobora gusohora ko twisanzuye kugera kuri 99% nabo kubera impamvu ariko igikenewe muri byose ni uko itangazamakuru rikwiye kuba rikorera mu buryo bwisanzura kandi butuma rubanda rubona amakuru akwiye kandi akitse hirindwa ko abaturage babona ibihuha kuko n'umunyamakuru nawe araho aratangaza ibibonetse kuko n'ibyo ababona we arabibona nk'ibibonetse. Urakoze.
Urakoze Madame Scovia Mutesi. Reka noneho tujye kwa Bwana Bosco Rushingabigwe.
Ngo mvuge ko ntabwo twavuga ngo itangazamakuru nta gihinduka kandi ntiwambwira ngo itangazamakuru rya 2013 abantu batangirira barometa kugeza ubu ngo nta cyahinduka ntabwo byabari kuko hari n'ikingiye kuri izi rekomanda ngo turafatira gahunda n'ubu rwose tuganire ku bintu biba biri mu nzindi hari ibya politiki amategeko harimo ubushobozi mu itangazamakuru harimo ibyo ku itangazamakuru harimo no kubona amakuru itangazamakuru niba ari icyo tugiye nk'uko itangazamakuru iyo ni icyo gihamya mu bintu bigira ibyo mu bintu bikomeye ngira ngo na Gonza usanga abanyamakuru cyangwa itangazamakuru buri wese ari mu nguni ntabwo abantu bafite amwe ibyo bibazo n'ubwo kubiganira nabo mu gihe cy'ibirimwe ibyo nabyo rukabona kubiganira ngo babyubake abantu bavuge ngo niba bakwiye kuza guhera mu kwa mbere kuzamuka niba munashaka ko idorome kinozwa niba abantu babatumye abantu nibaze bicare ariko bavuge ibintu biri faction atari amarangamutima kugira ngo wenda barome itaha izaba inoze kurusha tumeze nawe niko tubyumva niko tubyemera ko rwose abantu bareka kwitwara ubuyobozi bw'u Rwanda ni umwe mu buyobozi burwanira gukora mu buryo buri transparent na accountable urebye inzego zihari bakubwira mu nteko rwose ngira ngo icyo ntakana ni uko hari abantu wenda bari n'umuntu w'umuyobozi baba nshobora kuba ibyo ni byo abantu bagize amakuru koko ry'isanzure bitanga umusanzu wabo kandi ko mbivuga niko mbyemeye.
Nakoze cyane Bwana Bosco Rushinga Bigwire katuye noneho no kwa Gonzaga Muganwa.
Ikintu cya mbere ni byiza ko umushakashatsi mukorwa mukomeze gukorwa kubera ko bigaha impamvu n'urubwo kugira ngo tuganire ku bibazo by'itangazamakuru cyangwa ibintu byanditse imbere nubwo ugereranyije iyo tugaragira mu itangazamakuru ryo mu Rwanda duhora buri mwaka ku mugango itangazamakuru kibazo bivuze aho kugira ngo tuganire ku kuri tuba twakoze icya kabiri imyanzuro ariko biyabineka ishyirwe mu bikorwa hashakishwa uburyo uwo ari bwose n'ikeneye abantu kongera kuganirwaho bayiganira ariko imyanzuro ishyirwe mu bikorwa nicyo kintu kizatuma ubutaha tuzaganira kuruta ibyo twakoze kuruta dufite. Icya gatatu hariho ushinzwe kubaza abaturage n'abakuru mu itangazamakuru ariko hariho n'ubundi bushakashatsi bwunganira bushingiye ku isesengura y'abahanga y'inzobere yo kureba atari iby'abantu batekereza ubundi barometa ni iby'abantu batekereza ariko ibindi by'ubutitondizi bureba kuko
noneko barometa wayitegereza abahanga nari mbi ni iyo wari umuze ngo
ubukoke nabwo ugerageze
wari umuze ngo ubushaka
ugerageze
hari n'ubundi bukajya mu byo financial sustainability
nicyo nshaka kuvuga kugira ngo ibyo iyi myanzuro ivamo umurongo duhabwa n'ubushakashatsi bwose ufashe gushinga nyabyo ngonza akaba indi politiki itangazamakuru ikamurikana ari imyaka icumi dushyigeho impaka niba yarageze kuyagomba kugeraho cyangwa itarabigezeho. Urakoze cyane
Bwana Muganwa Gonzaga, umunyamakuru w'inararibonye ukaba n'umusesenguzi mu by'itangazamakuru mu Rwanda. Ndagushimiye cyane kuri umwanya uhaye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye Bwana Mutagoga.
Madame Sylvia Mutesi, uri umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Mama Rwagasabo gikorera kuri murandasi, nawe ndagushimiye cyane umwanya uhaye ikiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Ndagukunda cyane ndamwe kandi kuba mwadusubije.
Nshimire nawe Bwana Bosco Rushinga Bigwi, umuyobozi w'ishami rishinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere mu Rwanda RGB. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Wakoze cyane Bwana Mutagoma kudutumira kandi n'ibiri bose icyo tugamije n'impinduka bigaragara na nonaho.
Nshimiye namwe mwese inshuti bakunze ikiganiro muri Sanga. Ndibutsa ko iki kiganiro mushobora kugisanga ku rubuga rwacu igihe cyose mugiye kuri w'eshatu radio yacu voa.com ukajya handitse muri Sanga. Nanone mbararikire gukurikira ibindi biganiro byacu bikomeje hano ku Ijwi rya Amerika. Jeffrey Mutagoma mwumvaga kuri mikro hano i Washington DC, ni nawe wegeranije amajwi muri icyo kiganiro. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Yeah. chana upendo vipindi vya furaha manu moja na upendo jusangiri jambo ya hushe benshi muri sanga ya kose bjishi agasaro kaburaga kaboneke benshi aha kaboneke benshi ejo hiza nayo ya kose bjishi dusifuru kena muzika ya kose bjishi amerikana iwayo munara ejo hiza nayo ya kose bjishi dusifuru kena muzika ya kose bjishi amerikana iwayo munara iwayo munara
Radio Ijya America Yabaye ibiso cyacu Radio Ijya America Yabaye ibiso cyacu Uguke igihugu cy'Uburundi Yabaye ibiso cyacu Tangi jambo, mwanya jugu yo Yabayi, isubito chachu Yara tangi jambo, kamarundi turi Gushikiriza icyo tubona Turayaga tugahuza yo Kristi ya Amerika Radio Ijwi rya Amerika Yabaye igisubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo Yabaye igisubizo cyacu Bakozi bakarorero batanga makuru